future. Majibu ya maswali nilona yomoyo nisiyapati. Nangalia kushoto kulia sijuni ende wapi. Nilidhani kuwanisha mpata miyo fiki wa dati. But I wasn't done loving you, na feoni na deni. Niende wapi, nimone nani, nimongeleshe nani, nimepotea. Niende wapi, nimone nani, nimongeleshe nani, nimepotea.
Chigunda bulala, chigunda bulala.